man, stack it.
Ushanivisha viatu hadi mikononi, lavu mpaka jikoni, style ya wavu kitoa kuku kikangoni, ushapu mpaka sioni, wangobavu wa moyoni, uliende pusha na tabu zote za kinondoni.
Na kuita njoo, my baby baby, ushanifunga tena isiongo madraw, my baby baby, ubachela sitaki, kuku wangu nini manati, sicheze ibahati, shuti minafunga penati. Shigara bumbum, sioni, ndeke mjanja kana satunduni, yani vumbum, kibindoni, siku muye kani kabashingoni. Mapenzi unaniwezaga sana, sana, nikipenda sipendagi tena, tena, tena. Kwa koma danga ya nadema, dema, dema, na kuvisha pete chanda chema, chema, chema.
Minapenda vino, no, 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 vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, 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 vino, no, no, no. Minapenda vino, no, 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 vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, 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 vino, no, no, no. Usema kweli nakupenda ee, na vile miaka inakwenda ee.
Ha, wachawi wazimie data, na haya ishie hapa, na wale vivuruge mouse wapatie papa. Nataka watie chata, achambulie kapa, vyote nipemie nisindikizie baba. Na nikikuzi sorry, malize kifamilia, na sura ya mdoli nisochoka kuyangalia. Wanipandisha mall, kila unapo nikumbatia, chumbani magoli, alilefa na anashatilia.
Mapenzi unaniwezaga sana, sana, nikipenda sipendagi tena, tena, tena. Kwa koma danga ya nadema, dema, dema, na kuvisha pete chanda chema, chema, chema.
Minapenda vino, no, 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 vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, 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 vino, no, no, no. Minapenda vino, no, 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 vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, 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 no. Usema kweli nakupenda ee, na vile miaka inakwenda ee.
Na nikikuzi sorry, una sura ya doli, wanipandisha moli, chumbani magoli. Take over the game.